Mazinga wa Afrika ya Africa Organization for Standardization nga chiri wamu na ekitongole ekitwala ebyomutindo mu Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards batandise enteekateeka ez'okumanyisa abayizi matendekero ag'enjawulo ebikwata ku mutindo n'ekigendererwa ekyokutumbula bano masomero gaabwe. Enkola eno bagenda kujiyisa mu kye batumye ASO essay competition, abayizi mwe bagenda okuyita okuwandiika emboozi ezikwata ku bye bamanyi ku mutindo nga basinziira ku matendekero gaabwe. Amyuka ayogerera ekitongole ky'ebyomutindo mu Uganda na Mutebi Victoria Wamala asinzidde ku ssettendekero wa Makerere University n'ategeeza nti omukisa baguwadde abayizi abali wansi w'emyaka 35 nga be bakkirizibwa okwetaba mu mpaka zino.
Chaleta competition eno nga kitunulira abavubuka abakyali mu universities era naffe mu Uganda nga tulina okukola competition eno mu baana abali mu universities zonna mu Uganda. Kasaba ng'omwana ali mu university nga n'emyaka 35 n'okudda wansi, competition eno osobola okugyetabamu n'owangula ssente. Tulinawo national winners betwandiise abawina mu ggwanga asinga ajja kwangula $5,000 then oluvannyuma tugende mu Africa nti anasinga mu Africa yonna agenda kwangula $10,000.
Banaffe.